yande joyno wittodi e min tawi capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere koye kibaruji men ni horeɓe janguirɗe jandeji ano potor nonde belle yara wono wonno watta daane e himɓe peroɓe noni e bani bangu ɓe gadda suka e mabɓe nder janguirɗe école sukaɓe sappo e tato buluɓe nder gulo janguirde nonni de maraɗi gango hano talata bittiɗo ni teddirka ñawtol mabɓe hoƴama nder hôpital mawɗo mo maraɗi yewtere men pindinol en kalan dow sigila garsi sahel nonni hokkude jandarmaɓe 1800 ɓe leydi Niger andal gam joɗɗingo laabi denaku nder leyɗe sahel kegal lasarni himɓe joguiɓe malfe gari dow motoje nonni nder wuro jalaje nonni département sayi région tilabéri nder habaru mo studio kalangu heɓi hande subana to ɓiɓɓe wuroɓe gonnonni gaɗaniɓe wajuji ko watta eruji nonni ɓe buli bureau horejo janguirde CEG den e ɓaade horejo janguirde potorɗi e kalasuwal gotal e ɓe buli dow hano to nima sukaɓe woni e bureauji mairie on fadde ɓe dillirta farkerol leydi Burkina Faso ɓe andini nder andinore woreden wiide ɓe baray baa goto dow nawnaki sukaɓe herme himɓe ɓiɓɓe hano peroɓe bani bangu garɓe belle yara gattama nder janguirɗe école ɗe belle yara horeɓe janguirɗe école no wonno watta daane e saroɓe ɓe gadda sukaɓe mabɓe ɓe binda nder janguirɗe ɗen idi labo horejo janguirɗe potorɗe belle yara hokki Hassan Mumuni Fama
d'entrée du jeu
ko laamu ƴamimin dow filla sukaɓe nimɓe eggoyɓe ko gari min wiyana ɓe suka no jeeyi wattede l'école nden noddumi ɓe gollidanmi ɓen kamɓe kawjiɓe sarwisiji kawjiɗi filla jandeji ɓe belle yaraɓe mbimiɓe nokku fuu to sukaɓe ɓiɓɓe feroyɓe ɓe gadda faa gatte jande ɓe acca naata so to endan noon ma nokku gonnon min limano l'écoleji sappo to ɓe gattete ɗi gallure ɗen tanma saroɓe mabɓe goni no gatta ko seko e wartirdeɓe ɓe fuu se hana ɗum kay min keɓi ko watto sukaɓe hemre komin gatti nder lekkoloji sappo ɗin deni min jardorake gattol sukaɓe ɓen jande komin elta gam iɗum jeeyi suka watte l'école ɓe tinno wattuteɓe l'école tokkitadeɓe to ɓe joppu
jande
cukalo sappo e tato bulukoy nder gulo gango nder janguirde école maraɗi iɓe nder hôpital mawɗo de maraɗi ɓe ñawti nder cukaɓe ɓe ni ɓe nawnaki sanne jofama ɓe koti wuro de ɓe kinnoto ɓe gara ɓe ñawti docteur Dikko Dawta kawjiɗo e ñawtol sukaɓe holli ko jeetato nawniɓe nder mabɓe kankay satti e mabɓe Mohammed Mamman waddani min fama
yennaki on de brûlure
no wodi wonduɓe bulamɓe latiɓe miɗen kaɓɓi anniya yofude ɗum e hande ɓe jaa wuroji mabɓe no ɓuri tawede nder loktorore ɗo nangoyde ñawuji goɗɗi kasim seni ɗum hokki lawol ɓe jaa wuro e wara no sawre ɗum ɗon kay basi fu wala woɓɓe mabɓe yerno wontirni min jofan ɗum en koota nden min tokkito sawrude nawaɓe sanne ɓe faa ɓe jamɗita wonɓe nder suudu to ɓe cella bittinirte ko yawi no woodi sukaɓe jeetato ɓe ɗum satti e mum min cendiɓe wadde cuuɗi ɗiɗi on jii sengo to joyo goni leymun noɓe jeɓɓiɗana noon tawanoɓe ɗon ɗiɗo jamɗiti noɓe sappo e tati noon hande nder joyo faddaɓe ɓen ɗiɗo no mbawi jofeede hande hoddo tato fey faddaɓe nokku to ɓe ɗum satti e mum ɓe no woodi jamɗi tiɓɓe
illa kega horejo janguirɗe école AFN ɗe ɗaɓo he tataɓo noonni hawtade e janguinoɓen e domowo janguirɗen noddama to polisiɓe dow filla gulo janguirde école ɗe ko waɗi mairie ɗe ɗan Issa région maraɗi no woni no hooƴa laabi ɗi gomnati joɗɗini gam mabɓugo nokkure to kanŋe ɗe wonno wasse nonni gaɗa camri hano ɓulli capanɗe tati to kanŋe ɗe wonno itte no maire commune on haali Adamu Geraw o wi nokku gu waddani mairie on hano nafaka noonni hawtade e sukaɓe ummatore nani fama ka o hokki jaadimi Mohammed Mamman
miɗen ɗon cigilo laawol maɓɓo ngol umminde yimɓe, amma sana ɗum kay yimɓe ɓooyi haalanede filla maɓɓo nokkure to kaŋŋe wasete ɗon. No woodi fuɗɗuɓe dillude baa ko ngoonga no mairie on nafaka e majjum sanne, ngam min keɓi sodde nokkuuje ɗuɗɗe luɓanaaɗe yimɓe wonɓe no wasa kaŋŋe ɓe to cinngi masinaaji mu'en. Min ngaɗi forage uji 15 nder wuroji ɗin, yimɓe no e kan domude ngam mi jaana ko laaɓi ɗi min kooƴi ɗi ngam moƴƴintidde nokkuure ndenno. Sukaaɓe ummatoore howɓe keɓi golle nder majjum. De ko min anndini woni nokkuure nden sigilaaka faa wooɗi, kanjum waɗi komiɗen jiɗi moƴƴintinde ɗu.
Hitaane hikka gattol Dabina nder région hano Agadez wuro Dirku heɓay ko ɗuuɗi no merɗi ɗaɓo on fantini. Jaccere mum heɓaama merɗi ɗaɓo on mo commune on holli. Docteur Sanda Mallan o wi hakkiika ni hano ɗum heɓiraaka no wooɗiri. Nani ko jaadimin abaari Abba Gana o waddani min.
Nous avons constaté que
min tawi kake ndarde ko heɓanoɓe sakuji Dabina jeenayi hikka o ɓuray tati ko keɓi, ndenne iɗum ɗon holla ko rafi keƴora ñamri no woodi. Dabina ɗen connaka fuu no ɗon resi nder manga jaaji wattoɓe Dabina ɓen. Dabinaji gatteɗe nder kawarɗe jarta kena diifa ngam wakkati fuu ton sonnoyte. Dey hawtade e kippitande ɓiɓɓe Boko Haram ɓe lumako Dabina on faddama. Nokkure ɗiɗaɓere to ɓuri yarede kam woni belbeji hakkunde gender e maradi. Ɗum do no woodi Dabinaji Algérie nannirteɗe farton. Min keɓi e mbittakino ministre on halde ko gomnanti hooƴa laabi soodude Dabina on hokka dabbaji maani hokkude nimɓe yiɗuɓe.
Waɗi balɗe ko mairie mawɗo mo Gallu Niamey no wonno omba mbuttigaji gom nder Gallu Niamey. Ɗum ɗo hooreɓe mairie on hano kolli ko Allah e rafi joɓol itte kan waddi ɗum. Abdullahi Mahamman Abdul Malik hoorejo kawjiɗo e ceede mairie de Niamey hokki jaadime Rafika Attaher Fama.
Dalkoy koye mairie hokkata luumoɓe fotorɓe ɗum nde wonɓe ɓadagal laawol ma nder luumo ɗon noon luumoji ñiɓaaɗi e ɗi ñiɓaaka ngam talkurnuɗon feygoto nangataake. Fini Allah fuu huunde noon ko joomum hokkete, seni wonno sonnanon. Amma se neɗɗo waray to sonnirde mum jaango nde ɓe potti ɗum ɓe mbitama talkuru nin ni ngadda ceede. De e jonde nder nokkure mairie ɗum joomum no yoɓa maane yeynugol en e nokkuje to essence e gaz sonneteɗe. Ko hitande fuu joomum hokkata mairie ɗum nde yoɓay ɗum no woodi laawol tokketeengol ko yoɓa nokkure mum kam maɓɓete. Ɗum du ngam heɓa yoɓa.
Wuro Gaya heɓi nokku to ko seele moƴƴinte de jaman balla kaaɗo balla gomnati no hawtade e projet Praded nonni walli nokku to kosoyle ɗe moƴƴinte. Ɓiɓɓe wuroɓe hawtade e himɓe leyɗe yaasin no nawtorto e kosele hano ko wonno moƴƴine ko wayle wonne ko jaman nonni. Mamma Rabiu Ila hoorejo élevage département Gaya o hokki jaadimin Fadel Alu Fama.
Gaya heɓi kampani moƴƴinol kosam ko hoore mum. Kampani oodu kampani lobbono bawɗo moƴƴini kosam fuu gaddaɗam yimɓe conniri. Nder wakkati momin kalta oodu golle kingol kampani on enɗam fuu timminama. Are gollirteɗe ɗen du no ɗon kosam nayi gaddaɗam fuu sey moƴƴine waɗe kulle kewɗe yimɓe conniri. Misali yawuru kettugol goldu moƴƴinteno yimɓe conniri ɗum. Komin giɗi woni tawe kampani o ko waɗi fuu no weli yimɓe. Lumaku ko waɗi ɗum du gaɗa sembe de ɗo leydi Niger non naade yaasin leydi Niger non. Kampani oodu ni faa hannden no woodi sembe ko moƴƴina ñalowma fuu litareji kosam 2,500 naa ɓurde noon enden. Ndenne nde dima kosam ɗan enden no heɓu golle ɗen moƴƴa yimɓe fuu du
nafoto.
Mun Kayla Halidu kan woni secrétaire général fedde jannginooɓe liggotooɓe kan woni hoorejo keso fedde gollooɓe ɓe leydi Niger CNT nonni no studio kalangu heɓiri faamato makko. Olontana Mamadou Sako ardiɗo dentalgal faa duuɓi 16 o. Mun Kayla Halidu ni hano hokkama laawol hano hawjo fedde den faa duuɓi 5 nder congrès ko ɓe gaɗi ɗo nder jeɗɗirɗe ɗo nder Gallu Niamey. Do dofi latol balo ittodirol ko tefa coupe noni mo duniyaru Qatar 2022 fedde latol balo ko Niger mena noni fottidi e fedde e talon de Burkina Faso noni be gadu be jarodira gay moy fu watti bi goto goto ton leydi Maroc de lamdo jabini balde garoje noni mena no latti dan e Djibouti yewter men pindinol projet Garci Sahel sigila non puddado golle mun nonni illa lewru mars itane dubi edi e sappo e jeddi ko be tuugi kan wonbe balla do joddingo jonde jam delleede Sahel hawtade e gondube andal nonni gan jehol yeso jawdi hebo dumo tone delleede den horejo on holli wiide ko watta jandarmaabe ujunere e cemegi tati kambe dana andal nonni ko be puddan golle mabbe o yago kantol hitane dum edi e nogay e go'o nani ko horejo on Francisco Espinoza o fantini jadimin tarnan Fodai Ahmed
le projet Garci Sahel projet Garci Sahel
hauteur l'aide Europe yeten union européenne kanyon won ko jojjine dum do horaku leydi Espagne hauta du kono e do ballaga gendarmerie mo France kanyon fan Italie e garde Portugal projet oni min jojjine nani ilun go lewru mars dubi nani de sappo e jeddi koro projet o kan wonno jojjinde pelle gendarmerie e le leydi gonde le G5 Sahel kanyon e Senegal gambat hokkude sembe kanyon e bawde e andal yaade gendarmerie latibe du kono jottinde le G5 Sahel de nda juude mort tani faya de chat mi e kentini gendarmerie ujune e kebe jepton timode dubu naadi de noga go enda e mbay naade golla mabbe gal leedu ngattani do hakkilo ko wodi
2021 et tous les pays sont très intéressés
baka walugol gendarmerie be habbe ni be ben yalla porze Garci on hen walude bibbe wuron ben
bien sûr
oho non non ya hono kambe ben enda e batti sanne himbe wuro gollal amini wonno wal tuggol fibbe wurbe enda be kebe deno fa woda be kebe kota kuroji mabbe be deno fa woda porje Garci oni ko tuugi do mun tamidinde dotnaade hakkeybe adamaabe kanyo e fondugol ngeduuji himbe
la legalite du chant
min kawri e sogeji fedde Garci der no kure abala latibe bibbe wuro mani golleji mabbe be kewtake e ko be tewtata e golle mabbe den
le Garci
le Garci o golli fu himbe ben endan no sednobe lobba ko golla mabbe ko be ngaddu endan gure pamare mawde be jodi fu to be golle abalak do endan hipiter go wadine mabbe fa jender ma yo mayi ndar mabbe golle labbe dem ngon mo ngalle nokkuje de endan gabatte walutude himbeje e le fi ko darto ngurna mudun en dundu konnani gam batta de be famude ciadale mabbe walude be
no dangal ngal hen gatta yaade bibbe wuro
a la population locale
bibbe wuro mi landa tobe ni non be kinno be kokka holar sanne yaade e sogeje habbini fudu konna e gendarmerie mabbe wombe le Garci on endan sabu kambe jande mabbe e anda mabbe ko be ngadi fu wona do wallugol himbe endan den himbe hinno habbani batti to sanne gendarmerie mabbe wombe et le Garci ON.
Avoir tous les soutiens qu'il besoin.
Do min dannata habaruji me e fulfulde amma jabbito don Hawa Usman no wadda habaruji din e hausankore nonnondo de yande jego yottake jabbito don Batu Joda Kalen ko Fati Zakari yottinta.
Hey Isa, ahi no rabu nyaw coronavirus gu wartir sembe e lawol dida bol golna de gonga nyaw gu endan no hulkinde mama an gorko
alu mede yidi faman dema min do kay mi jo woto goni ngondumi e huludo e fitagol nyaw dida berde gon bibbe nyaw ben no keydi tinno denne dun tilsuno mi jo hulude
min kay Isa ko buri hulkinde kam kan woni no himbe gonno gada der wakkati rabu gu hande gam ko wona no hale dum endan fu gam fiture ko e himbe waday himbe ada nyaw guuno goddo mido hiya himbe dubbe no burto ornaki cumode mu mi anda du fu no mi wada ko mi walliram
alu hettina mi hokke yami rorende lektorojo mawdo hokki kam wakkati no fi tagol nyaw gonga non ko ingu hulgini no e fuddo den mak ko jali nyaw guuni woni ƴewtanade laabi ko hisintan yimɓe. Gatta sumrema ko mburtoɗa, fayde ɓeyto ndenayi ko'e mum, koƴa laabi ko hisinta ɗum. An kay ndena hoorema e mamma, jooɗoɗa wuro ndenne neɗɗo rena hoore mum. Woɗi du kondan ɗowtano laabi cingaɗi gam hisinde yimɓe ngu ñawu e kulle ko gomnanti ƴamti.
Mi yetti Isa a barkini, mi accata du kulalgal enden jaalomi higinanomi. Wattude summode mum doma hoore mum ɗum tan heƴi.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.